Anuwood kamwana Okwankwa Kore kadondo Kami miele Fumo donjo dalawa Sherewa tweyo Ongelengo I'm not available tonight I'm playing my cards right I'm not losing Wechegi wekete juny Oyeyo makai Ye makudi Kikitu na keyo match We just stress Kuja nyumani tene kujibamba Milk and honey Nothing funny Punguza mazaga You already know nango Maingi mana mayero Kila siku is a party yeah. Maingi mana mayero Every day is like a birthday, yeah. Kidonjo dalawa.
I got the ballers, then we party like so.
Kidonjo dalawa.
Yes, you know, chalolo.
Kidonjo dalawa.
I got the ballers, then we party like so.
Kidonjo dalawa.
Yes, you know, niwelo chalolo.
Karibuni wote, my sister, my brother. Mankuli mezani mepikwa na mother. Food ni tasty, unenge toke raba. Kuna kinywaji kaki imekukaba. Usipotulia keja, tunaweza stretch. Dope scene everywhere, no need to stress. When you are jiji, unavaa to impress. Huku ni different, mind vile una dress. Huku ni mafansugu wa Gor na FC. Live chicken, ambia slay kuna kuna KFC. Hakuna dish huku kauja, piga kazi huku hizo fake nails. Huku wazezi shika hata jembe huku. Maskara ni ya Sara, sis kuna solo. Huku watezo jeans, buda toa tuwa kuna chaluku. Na for the chosen two tamasha tunaipiga live Ndani ya party man nipate mi nimedive
Maingi mana mayero Kila siku is a party yeah. Maingi mana mayero Every day is like a birthday yeah. Kidonjo dalawa
I got the ballers and we party like so
Kidonjo dalawa
Yes you know, niwelo chalolo
Kidonjo dalawa
I got the ballers and we party like so
Kidonjo dalawa
Nango, nyakone, jaber, siandane Amebeba bambele, yani paja Demako na swaga, kami vi twende rima Twende geto marima Ushai kula moshogi Kichwa ya kuku Ime kwa tuviazi Unateremsha na kasupu Kisha twende kwa vaide Tushike jaba na njugu Kila siku ni aluta Ukiona demu nakuta Geto siri ni luga Na kuchanga za chupa
Maingi mana mayero Kila siku is a party yeah. Maingi mana mayero Every day is like a birthday yeah. Kidonjo dalawa